wankaza Weno fana neva ali Sandwa ke Kofana nawe Engiti waze wankaza Weno fana neva ali Sandwa ke Kofana nawe Nina nyatanda Tando wangempela Futi nzokshada Shado wangempela Tanda, tanda wangempela Futhi ngizokushada, shada wangempela Ngingakaze ngayiboni intombi enhle ngawe 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 Mina ngiyathanda Don't change it now.